Yo, so me I say, down on your feet all hardworking people. For all the young bumbo club people, tell you know. Hey, your dispo, I forget rich in a life. You understand? I an assessor.
Maisha teacher kama dida, wengi wanasikiza, wachache wanacheza kama riga. Money ko brain, brain ko rinda. Fundisha macho yako tamaa, takuwa dance full yako na flow tight. Nite tighter, hata maisha kiwa ngumi na jome ni fighter. Wanakuja wengi la naovuka come to Jordan. Honor, ni mwatuza kama folder. Kama vipi kwa delete mara moja. Niko juu, kama rashawa na Ferrari. Nesimama na confident, kawa kili kotini. Nispark madina kilini, niweki ganji mfukoni. Good life mpangoni, mtoto wa kiume. Sinokole kila time, najua kutafute ganji. What's in so gain, get the mind.
Chapa kazi, everyday. Chapa kazi, everyday. Tenga rafiki na ganji, we. Tenga rafiki na ganji, we. Chapa kazi, everyday.
Make a move, niko me checking soup of your dream. No more dream, na feel poor, come see me toka jela. Na shukuru mola kwa kunipo zima, hiyo ni nguvu tosha kusaga hela. Msoto naitambua, pina nitambua, shaku wa marafiki madu pia. Nime persevere, kila njia napitia. Father John, alini show, nita make anyway ya kupata dough. Ni embrace pain, nita gain, shida na ziangalia na smiley face. Mpaka zina shy, I swear good life is what I'm looking for. I'm going places, name them bro. Sezi yifungia kamende kwa draw. Na come through kusaka door. Crazy every time.
Chapa kazi, everyday. Chapa kazi, everyday. Tenga rafiki na ganji we. Tenga rafiki na ganji we. Chapa kazi, everyday. Atuweke juu tena sana. Chapa kazi everyday. Chapa kazi everyday.
For a long time, you know system man, I've been excelling from downtown. Search on me breast till the night come. At the end of the month, money has to come. One party like you, the action. Them make friends, for my linky them I don't have ones. Many friends, if you don't believe me, I'll switch back. Fake friends, we don't keep. Me no run to a pussy clap, jump on a bad man. Every young man, everything in life, I feel takes time. Guns in the wrist, I'm sharing kick on my smile to go fix. Money on mine, that's a limb for mine. All I keep on doing is paper chase. All that replace, money my test.
Jumpa kazi, every day. Jumpa kazi, every day. Tenga rafiki na ganji we. Tenga rafiki na ganji we. Jumpa kazi, every day. Chapa kazi, everyday. Tenga rafiki na ganji we. Tenga rafiki na ganji we.
Your new favorite producer.